sen kanezwe nanti badlali falpilanya Tuona kule wema kibizu che sen kanezwe nanti badlali falpilanya Bakule gine batandas Kutum fundisa Kabatinti nangisandla Kusisi za bandu bako Kutuno
Kutuno slaliente
Kutuno
Yes, 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 yes
Kutuno
Kutuno slaliente
Kutuno
Yes, 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 yes
Kutuno
Kutuno slaliente
Kutuno
Lockdown
Yes, 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 yes
Makumbo mano mshaba genkale ngokubingelele Ningizim na sothukele njani impilo kuyaphileka Oshwele ma Afrika sigungezwe yifele imnyama Siphile ensukwini zokugcina siyanqoba masingabumbana Hawubathi inkaba izondi ngiphakama nesexwayiso Emzansi konakele ifule imnyama nesikhaliso Asazi senze njani khona osilethele isazisa Abanye sebephela umoya bathi umphathu nenkohliso Baba sicabangeni isizwe sonke sididekile Nge-coronavirus isizwe sonke silahlekile Isimningi nembuzo kahle nje asiphathekile Abantu badinga impendulo uhulumeni ushaqekile Bathi ncekho lokho akukho ngohulumeni Bhekane nathi uqobo uthi isifo singatheleleki Kade silwa lezimpi silwa izifo ezingapheli Manje sohlulwa yini kuthi isifo singaphokophela
Kungono
Kungono Kungono
Umhlaba uyahlaba sesiphile ensukwini zokugcina Ithemba kumdali noma amathemba kubi Umbuzo udinga i-answer kodwa nkosi yami kunzima Beka ithemba uhambe nami kodwa unenkinga ngajika 21 days lockdown ne-corona COVID-19 hlala endlini yekukhokhoba Kuyokusiza ukwasha izandla uqhelelane nokunyonyoba Phuma uyothenga isinkwa ubheka isotsha liyakubona Asazi sithembe bantu dokotela noma umfundisi Bonke bayakhuluma kekho fika nomsindisi Awusidla amaphilisi noma siqale ngomshunqisi Lafe lihle kakhulu sonke samazi umkhohlisi Ake sibeka amathemba abantu bakithi siwasha izandla Sihloniphe umongameli sihlale endlini sanitize Awukonke kuzondlula yebo inkinga into zomhlaba Umoya ngempilo mawusahlangane nenyanga
Bona nkuleke wema Kibizu jese nkanezwe Nanti badlali falpilanya Bona nkuleke wema Kibizu jese nkanezwe Nanti badlali falpilanya Bakule gine batandas Kutum fundisa Kabatinti nangisandla Kusisi za bandu bako Kungono
Kungono slaliente
Kungono
Yes, 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 yes,
Kungono
Kungono slaliente
Kungono
Yes, 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 yes,
Kungono
Kungono slaliente
Kungono
yes, 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 yes,